oɗon jokki heɗade refi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni kalum e nder Conakry. Lamorde Guinée ko on waktu yoni to Bamako. Lamorde Mali
Ahmadou Barouba.
Teddube heeɗiɓe refi fulfulde toɓɓe mawɗe kabaruji men. Balɗe tati tan ɓurata ɗon ko ɗum o jogui gam rendinde kake makko yaltude Mali. Horeɓe leydi ndi kokki Olivier Salgado ƴettano konngol MINUSMA yaltude Mali ko e nder cimtol jagorɗo halfinaɗo jokkodiral Mali e leyɗele goɗɗe o kabaru nantina hanki. Yelirde fedde gotago windere oni to New York dowlaji dentude Amérique waɗi hen cimtol imminaɓe CDAO fedde Afrique bangue hirnange no gonno e dawol hanki to Conakry. Fanarengol dawol heɓude juɓɓudi e happu sumgoji dewɗi lawol gam tottide laamugo siwilaɓe. E nder ɓe imminaɓe CDAO no tawa hoorejo Guinée Bissau Oumarou Cissokho e Mbalo. Ngujillugo ko fewti e jewte kaldal kawral ko fewti e happu laamu faddew ngu caggal samminere laamu Alpha Condé joyi lewru jeenayyi ɓuuru hitande faltide. Amérique nguleyki teskama toon no feewi e nder diwe kewde tolno nguleyki ki koko ɓeydi on saha eɓɓore gam haɓade rafi waylo waylo weeyo ngo nde hoorejo leydi ndi Joe Biden ƴettuno laataki e yesso congrès o saabu wasde kewal e nder ndu suudu. Joe Biden fuɗi alarba hanki hutorade ko saria hokkimo ko wondemo hoorejo dowlaji dettude Amérique gam ƴewde peeje e o alhaali tampinɗo ɓiɓɓe Amérique. Tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde bismilla mon e kabaruji ɗi puɗorteɗen ko to Mali e o alhaali hakkunde laamu faddew Mali e ƴettanowo konngol MINUSMA. Caggal nde laamu faddew Mali nantini ɓe kokki jogiiɗo konngol MINUSMA Olivier Salgado balle tati gam yaltude wertago Mali. MINUSMA jaabima e o muuye Mali. MINUSMA e nder cimtol beltaki e riwegol ƴettanowo konngol e nder leydi ndi eɓe gaɗa fama muuya e o alhaali. Keɗoɗen Jean Pierre Lacroix horejo daraniɓe jamma.
We are aware of and deeply regret.
Meɗen andi himeɗen ninsi moƴƴa ko ardiɓe laamu faddew Mali ƴettingal pellital caggal nde ɓe landi goto e gollanoɓe konunkoɓeɓe fedde gotago windere nden nuli Mali woni MINUSMA yo yaltu nder leydi ndin e nder balɗe tati. No foti andede gollanoɓe dental adunaru wawataka raɗede e nokkumɓe nula ɗum no lundi e sardiji ɗi oni lelni. MINUSMA e jonde mum no ƴettude kala ko woni pehe gam jokkude on alhaali ardiɓe laamu faddew ngun.
Toon to Mali Goodluck Jonathan imminaɗo fedde CDAO yettima toon gam yewtidde e laamu faddew ngu ko fewti alhaaliji taweteɗi toon. O weltima noon e wonande kayi jukkoje ɗe CDAO fawno e Mali ittude ɗum golleji ɗi ana puɗiti e nder wertago leydi ndi. To Guinée koye on kabaru keddoɗen Oumarou Cissokho e Mbalo ardiɗo fedde leyɗel Afrique bangue hirnage CDAO e ɗoftiɓe makko hono Oumar Aliou Touré hoorejo juɓɓuɗi nde fedde hirnage Afrique e Thomas Boni Yayi fewjidaɗo fedde yiduno e lamɓe faddew laamu Mali hanki. Ɓe yewtidi e ko yewiti e tottidde laamu ngu siwilen jantore nultodiraɗo men Mamadou Adama Diallo.
Oumar Cissokho Ambalo, Oumar Aliou Touré e Thomas Boni Yayi ko lanɗo laamu hakkunde colonel Mamadi Doumbouya ɓe atti yidude e mum kapale Mohamed 5 Gallure Kaloum. Si ɓe yiidi e Bernard Gomu lontiɗo hoorejo jagorɓe Mohamed Biavogi setejo Europe fi jonte. Ɓe wi ɗon ɓe yiidi e hoorejo suudu sardiyanko CNT. Ɓe yiduno kadi e ambassade ɓe leydi France, leydi Amérique, leydi Allemagne, leydi Japon e leydi Italie. Ɗum ɗo fof wo ko alhaali laamu hakkundewu no ardorte ha suɓugoji waɗa siwil en hetta laamu yewta fi mum. Goto e maɓɓe yewtali jandiyankoɓe erango kadi windaka humpita yimɓe ɓen ko yewta nder ton kon fof. Oumar Cissokho Ambalo e Oumar Aliou Touré hoorejo juɓɓudi CDAO i wi Conakry alarba kikiɗe. Thomas Boni Yayi médiateur jo on heddi Guinée andintinen ñande tati lewru jeɗɗa ɓuru ujune ɗiɗi e nogay ɗiɗi kawrital CDAO leydi Ghana Accra fedde nde jaɓano duuɓi tati ko laamu hakkundew ngun happino. Ɓe jonni ɓe lewru woyoɓe jonnu ñalande nde juuta e ko jaɓa. Mamadou Adama Diallo, Conakry RFI.
A jarama no fewi Mamadou Adama Diallo ko goto e nultodiraɗo men nder Guinée. ngarten do e der leydi Senegal kalen e orgal sumgoji sardi an koji yana jokki e der wertango leydi di e nyalawma hanki goto e landaji lundidi di hono ar Senegal e garde gol Tierno Alassane Sall be njabbama hanki e redu Fouta rewo Senegal e der ngal diwal bangi rewo wiyete ko landa lamido buri ton hewdi dole kono Tierno Alassane Sall no arta e pandale de o jogi ngam waylude ngu sawru mbagu kedo den mo e fandu hala Musa Umar Bari
andi jeudi kewdi nannanoma hen dema ha wiano 2017 hitane 2017 ma Senegal nattu sodo di ko ni mar walu ko sum cagal leedi a bo yemi 2019 ay ko anda hadi handi kalis nannado en dema kan woni hewdi fof ala do wottindi projet ji kewdi nanname nokkuje ko ni kalluji sayi te kalluji handi kewdi hen nem ebi wala otowa en tobbe sutobi non darni assemblée nationale ko bur jewdi ko woni ko sabbin dum donen wasti ngartame e kalis nanado ko heewi e projet ji faté ndemo wala goddum taw ala ngartame wala ala hen nafo ala nafo jeltini donc contrat de législature ganda ko top sapoynay ni mbi so ngi assemblée ji kam momen kale ha ganda semaine dañi majorité momen mambaaw dum watti 39 ha Senegal na be bur yiti koy momen hek
Le Tierno Alassane Sall goto e ardibe landa lundido ana wi wala men kawta lundingal ana wi ar Senegal om halano e hala sumgoji sardi yankoji taw non koy orgal gal wona Senegal keddoden hajoni hanki tobo mongo wadi der Dakar lamode Senegal e ko taridum di toboli battini ko heewi der leede ko wayno kormasar e nokkuji goddi ndiyam dam no heddi hajoni yoga eggi galleji mumen yoga re jeewo peje hajoni ngam kay waaw di jottade totugo caggal janguji wattindiri di to rewo lidindi alhali o no jibi bibedi walgal no egga gure mumen fewde galluji mawde wala e nokkuji do be cikki kay denago anataweton ardibe be no beida e kala saha peje for nyasimbe horejo lidindi wadi jillu lawol gungul e gal diwal do yidi e yimbe dapon wuro wongo rewo togo teddube payento dawlaji dentudi America nguleki teskama ton no feewi e der diwe kewde tolno nguleki ki koko beedi e on saha e bore ngam habade rafi waylo weengo de horejo leedindi Joe Biden yettuno lataaki e yeso Congreso sabu wasde mo kewal e der ndu suudu Joe Biden fodi alarba hanki hutorade ko sari hokkimo ko wonde mo horejo leedindi ngam dewde peje e o alhali tampindo bibbe America Tierno Amadou Ba
Milliard ji goloji didi e temedde tati kalisi dollar ko dum woni ambolo ko e bore tarindi ko Joe Biden holliti hanki hino tawa e bore den wallita golbe ngureji miskimbe e ko watti tore cuudi e ko mojjinire dandi tordi masiboji alhali waylo yasi wa fewno Joe Biden hollita tande e bore Ameriki e leede Europe hino woni e wulo bo ala sifa ko buri diwe sappo hino e dow tentinere ngulendi fewndo do e der Ameriki lando leydi ndin inni o jogoray alhali waylo yasi wa hunde tentunde aninde Joe Biden arduno kalamu e himme mawdo ko fewti tarindi kono yawti winditugol Washington ka haldigal pari e dekereji sedaji mawdo leydi ndin wawali ettugol pehe mawde dumotode sabi non himo rafi dole timmude ka kongre ko fe inana mo dem pehe ko timma yontere senator Manchin democrat najo feritino bambangol e bore Biden den ka sena ko caggal dum o jetti annuye gollirgol de habbere kalisi hertinana nonde albalauji Tierno Amadou Ba New York RFI
Tierno Amadou Dumba a jarama Sri Lanka horejo leedidi Ranil Wickremesinghe o latima wonde horejo leedidi o wadi wondore makko hande alkamisa ngam wonde horejo njetato ardotodo nde suride wonde e dongre azi bange worgo ko hanki o suba to sudu sardi yankobe wonde horejo leedidi o mo yare e dubi chapani jiride tati kanko wonno horejo jagorede e lamu gatabaya Rajapaksa o do ko doti do golle nde o roti golle o wonti horejo leedidi e do lomta gol. Teddube to Italy horejo o conseil Italy woni Mario Draghi Draghi jafodon o tottiti wala min o rutima golle o totti rotogol golle makko horejo leedi ndi Sergio Mattarella dum non ko hande alkamisa galle lamordo leedi Italy andina dum e der cimtol ko do woni ko kareten hande o e fannu kabruji di ngartoyta ko e yamde sappo e tati odon jada hen e debbo mo Burkina Faso dum woni Rama Diallo teddube joni joni en garat e jokkude kabruji di. Yamde jetati fawi silmaji chapande na ido e Dakar. Koromen hande ko Mamadou Aguibou Sow omo arta e chadele teskadi e witoji wala mede eboje badade taw koy baccalauréat to leydi Guinée. Omo jabo namde Ibrahima Timbiba. Mayen gare taskaram men fagude bamtaare Afrique ko addi dum joni joni ko kabruji men choftal balli.
Choftal balli.
Rama Diallo mi salmini ma lawol
gongol. Mi salmini Mamadou Barua.
Bismillah ko buri tenktude e kabruji choftal balli.
E kibaruji choftal balli di Mamadou Barua ka len o e wonno kebo balli rukangi Afrique dum do hande andete to leji Rabat to Rabat leji Maroc bi en. Hande o fadde dum don e yottade inde tati wonno ko fedde CAF halfinande fide ballon do Afrique bangini kengal wulbe hasade e danyude ngal desewal anatawe kuleji Senegal didi Sadio Mane lolludo do Senegal. Andanodo to Liverpool pidano Bayern Munich hande to leydi Allemagne bandiko gorko Edouard Mendy kanko nango ballon to Chelsea tata boy mabbe woni Mohamed Salah mo hésite kirondirbe Senegal e Coupe Afrique paltido hande dimbal jitali yajjinte fato eltobe na biyen ikitobe dipidi don du Aliou Cissé mo Senegal ana hakunde to fandu rewbe dimbal jitali ana tetondire hakunde leydi tati Cameroun Nigeria e to Gambie amadu
Nawadi Rama Diallo Kalen e Tour de France.
Tour de France do ginerende jokan hande alkamisa kunde lude e hotakam do kilometriji temede chapande na etati pichal didi. Chadele yole ana alime leino kuje etati ya bugol keke hasaki e balude ton. Kenga tadeze Pogacar kanko mausleveni kanko tawayeso orngalngan. Chomchol olongol kam ana heddi fa joni jungo bidani marka Jonas Vingegaard
e fijo oro rewbe to Angleterre hikka Allemagne tawete e kawre demi final
non Angleterre kanyum hawi Espagne didi e go kenga alarbande tiagal dun don be lamni fidugol kawre e fadde coupe o hande Allemagne Autriche pidan aljumare ko Suède kambe Belgique
ajara mano fewi Rama Diallo
kodo men hande
teddube ko romen hande paden koto gine ko luppande windetende tarika wadi hikka e bangi jangdi ko burbe temede jetti en nayi ujunere ronki hebude baccalauréat ko dum woni jenayi foli e der temede rewel kala e gobeto holko sabi de luppande ko holdum de battinta ko romen hande ko Mamadou Aguibou Sow o mo jabo namde Ibrahima Timbiba keroden
modi Mamadou Aguibou Sow mi salmini on
mi salmitike
hikka njaltudi di betoji wobe ina examenji gine di moyali bayti hebube ben duudani se jetti wono wa baccalauréat e der temedere fof ko jeenayo hebi holko sabi yobe hebube fandu
dum don ko hikka bangi no hanuno bangude ila dubi heewdi
se jetti hikka ko baccalauréat wona e halede fimun ko duudi kono sen jetti wanowa natugol e o classi je dabo don kadi hebaki moja be ko be natoto kon kadi BEPC don kadi nafi hebike moja bayti e der temedere fop ko sappoy e njowo hebi on fuddiki firtude ko sabi dum on tuggi nokkeli sedaaji firtane dum fota hol ko sabi dum tikitiki
ka fewndi den do gine si tawi yani on dabbugol janno wo keldudo si tawi on dabbo yali mo kalede janane on hebata dum nonno iwika woddi ila hitande guluje didi e tati minna dum ujinaaje didi e tati e be sinki ka dude gine wonde makko e bore jande fi fo programme PET education pour tous ila dum ari faybe ben acca ndartinede ko tidi jollondiri e politique ila referendum 2003 tawi hande kadi fe ino gonno humondiri e lawol politique ko non yara hano konte follori non ko non yara dubi sappo di alfa lamidi e dum don non woni ko ben hande hawrunobe dum don woni fewndibe ben fi ko janna e fi ko golla ko jande den gi a mido tamjini e ardi ngungu nokkeli din fo ko ni wayi sabu ko ben wonnobe on saayi don hande fewnditi e der jannobe ben gandal heewugal fi jannugol heewa e mabbe janno ben ko jannorobe ko jannobe kene haabe ya goddungo ma haabe wada goddungo ina wawbe wona naadede e jande den dum don ko go dimmun dum faybe ben kadi ko wona jannede kon ko lowande ko woni kon kan der eɓɓore jande humondira e yaasi fewndiɗo on ha fewndo hande ka wonɗen ɗo a yiyayi ɓe janna pay kum fi lampu pétrole ɗum ɗon noon yandu pay koykoye ɓe ala yiwde ɗum ɗum hanino wonde e tarika jande ko wona jannede kon e fewndare fayɓe ɓen no huccondiri moƴƴa ko ɗum tawata si tawi fay ɓen ko janna o ko kara hamɓe wawata manditorde go o janno ɓen kelɗali noone jande nden kelɗali lowodi jande nden kelɗali e yandu kadi ardiɓe nokkeli ka jannete ton fof ko ardinira ko immorde politique ko militant ɓe ƴetta ardina e duɗe ɓurɗe hewde ɗen e nder leydi ndin ɓe humpitaki ko honɗum hana jannede emo jannali ko honɗum hanno jannede ko honɗum hana waɗede
awa modi Mamadou Aguibousso kemi heɗi on ɗo en andi o bone wona e ngal o fuɗɗi kono sen ƴetti ɓetoji sakkiti ɗin hari janngoɓen no heɓude moƴƴa ka examen ji e ɗin ɓetoji ɓurini holko saabi hikka heɓaki few
miɗo tamƴini noone etodi ndin hindi laaɓi miɗo tamƴini kadi e ardiraka e lawol politique e guyka kan kadi ka fewndo sati no ɗoyti no moƴƴa e ngal ɓuri duuɓi feƴƴuɗi ɗin ɗum ɗon fof no holli wonde peewal no e muɗum hay si tawi ngal sollita hunde wawata sollitude kono noon si yaari ni ko piiji ɗiɗi imma jannoɓe goo LPF jannugol imma ardinaɓe duɗe goo wurtire woɓɓe goo imma fayɓe ɓen ɓurta wakkilade fi jannde nden ko woni tun laamu ngun ngu kippa moƴƴa fi no fayɓe janngira mi andine no gasa koko annduɗa ka men ɗo haani no woodi duɗe ɗe tawata cuuɗi jeego ko jannoɓe ɗiɗo naɓa toon ko on noon ɗo ñeɓirta polgal tentini ɗen andi kan kadi o aƴƴana fi jannugol o wawa moƴƴa a yiyay buruuji koɗoli men ka dowri woni ka men woni nokkeli goo tawata duɗal no woodi jannowo ala ko yimɓe hoɗo ngon ƴetti suka mo heɓaali bacaloréa inni aru moɓanamen fayɓen ekkitaɓe windugol ekkitaɓe janno si ɓen addama saato fi natugol ka suudu jeɗɗa ɓuru ɗum ɗon wonay hunde sattunde ara noon ya andu hay jannoɓe on no gasa noon si satinano kanko tigi o wawata heɓude ɗum ɗon
landal sakkitingal ko honɗum e batte ɗi examen ji hikka accata ko watti ɗon ɗum ɗo wawa wadde saabu yo en dartu yo en moƴƴinti jande nden e nder guine
batte mum on ko ɗate ɗiɗi lawol aranol ngol si tawi laamu ngun ardiri haqqille ko waɗi ɗo kon ɓe ɗaɓɓiti ko honɗum waɗi hewtuɗen ɗo ɓen tigi wawa ƴettude pehe fino ɗum ɗon wurtire lawol ɗimmol ngol ko anditugol wonde ɓe fayɓe e yiltaɓe natugol ka duɗal mawgal ɗo fof ko kamɓe ɓuri hewde ya andu araɓe hebbini lawol yarugol ngol ka jerende saabu fayɓe buy innayo dogu yalta leyndi saabu ɓe anda koɓe waɗa ine ɗo goɗɗo jangga e duuɓi sappo e tati sa innimo ko honɗum wawɗa wadde ara hunde o wawata wadde hina mecce wona janguede
modi Mamadou Aguibousso mi jarni on sanne
komin jarni on
modi Mamadou Aguibousso kanko wonno koɗo men omo jaɓotono namde Ibrahima Dim Timbi ba ko hertoriɗo jangde to Guine
RFI Bakel capanɗe jeetati e jeenayyi toɓɓere ɗiɗi
RFI Banjul e dow capanɗe jeetati e jeenayyi
RFI Difa dow capanɗe jeenayyi e jeegom toɓɓere ɗiɗi
RFI Garwa e dow temedere e nayyi toɓɓere jeetati
RFI Labe capanɗe jeetati e jeenayyi toɓɓere jeenayyi Ahmadou Barouba
tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alkamisa balle tati tan o joggui gam rendinde kaake makko gam yaltude Mali hooreɓe leydi ndi ko ki Olivier Salgado ƴettano konngol ministre happu balɗe tati koye nder cimtol jagorɗo halfinaɗo jokkodiral Mali e leyɗele goɗɗe o kabaru nantina hanki yilirde fedde gotago windere woni to dowlaji dentude Amérique New York waɗi cimtol imminaɓe CDAO fedde Afrique banggue hirnangue no gonno e dawol Conakry hanki fanare ngol dawol heɓude juɓɓudi e happu sumgoji dewol dewɗi lawol gam tottide laamu ngu siwilaɓe e nder ɓe imminaɓe CDAO no tawa hoorejo Guine Bissau Oumarou Sissoko e Mbalou ngu jillugo ko fewti e jewte kaldal kawral ko fewti e happu laamu faddewu ngu caggal samminere laamu Alpha Condé joyi e lewru jeenayyi ɓuuru hitande faltide Amérique nguleyki teskama toon no fewi e nder diwe kewɗe tolno nguleyki ki koko ɓeydi
on saha e bore gam habade rafu waylo waylo weyngo nde horejo lidindi jobaydon yettuno latake yeso kongre sabu wasde mo kawral e derndu suudu jobaydon fodi alarba hanki hutorade ko sare hokkimo gam kay yettude hen peje no hanirtani teddi bitiminirten ko e fagude bamtare afrique ko taskaram on jarama jukude hedade refi fulfude yallo kenyal de jaw e jamma.